Special from NigerRemix.com.
Ajino Wanama. Ajino. Angosha Wanama.
We tangu jwe mina kupendo me kwa fake fake. Me kwa hale weki, walo seme zeki. Mina kechi kechi, na jificho me kwa mseki zeki. Kikankara mina jio yube kilini. Sankara toko chos na nitiriri. Ankara mo, hasararo, wena. No take a dance with the star. Kipata you chance utafra. Yeah, you learn the trend ya kija. Kwa zaidi the friends utamnganga. Nia, hakuna mbaya pendi raw. Mambo ya kichenji kukata. Pia, how do you pretending we ma. Au take a chance wa kuchapa. Kimbia.
Hey, bora nishi mbali, mbali. Hey, usijuane. Nimechoka. Kesho niende mbinguni. Bora haya mapenzi niongeze kwa Yesu. Kesho niende mbinguni.
Changa chini ya flip flops. Fungwa fungwa kamba kama seso. Pashoshoka pange keso. Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops. Fungwa fungwa kamba kama seso. Pashoshoka pange keso.
Hey, Ishu, as you know,
mwenye kisu kikali, rounding banatisha. Kiza kidani, anita, vitu kikali, mashisha, shisha. Funde imali, mamisa, kisu kikali, rounding banatisha. Kiza kidani, anita, vitu kikali, mashisha, shisha. Funde imali, mamisa,
bora nishi mbali, mbali, hey. Usijuane,
nimechoka.
Bora nishi mbali.
Choka, bora haya mahaba, niongeze kwa Yesu, kesho niende mbinguni. Bora haya mapenzi, niongeze kwa Yesu, kesho niende mbinguni.
Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops. Fungo fungo kamba kama seso.
Pashoshoka pange keso. Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops. Fungo fungo kamba kama seso. Pashoshoka pange keso.